Azura stage DJ. Umsima ngobe tamrupa kule. So,
bulaya tena guys.